Yafa lasara salamatu diko.
Altine noga e joy lewru utu hitane meden ujinaji didi e noga e joy sakira be hande na studio yafa yaratano en le ndewgu sahel wud fa hande na ndewgu nor lead meden Burkina Faso dum du en jatana fa kalu en hala golleji di Croix Rouge na anditire fa hande na CICR wadata nen andi Croix Rouge walitintana himbe mburdu be torraji ko habude rafinde nangu bangal cellal mobwe do don du no be gollida e su doktoroji kewudi to en don bawi yahugol de chawre bolum so Allah jabi handen yo le wayge ton jatin jaheten fandaru en no golleji dinin jarata ton dum du en tawata kena le su doktoro Lazari fa handen le yewtere meden yafa soir nen andi altine fu studio yafa na hala hala firta bandu do don handen en kaltana hala pidiki fijado hakunde junior en wood fa handen espoir le yah bobu jula so ton jeddire bitinde pidiki du ko natata le etuji ko habodi e championnat national sakira be ni wonnona tobbe yewtere meden handen altine o bismillah modon to tawdon fu wakati o don kettini yewtere nde do
ala hala cellal
le ndewguji sahel wudi fa handen ndewgu nor leedi meden Burkina Faso comité international la croix rouge dum wonno na CICR na wada golleji kewudi ko habodi e walitingol kimbe burdube torraji rafinde nangu bangal cellal mubbe cellal ko habodi e hakkilo himbe ben don e do golleji kewudi be ngadata no be gollide su doktoroji to himbe ben don mbawi sawrede bolum le ndewgu nor paypay dule waygia yo himbe ngadobe ujinaji chapande nayo e dido non kebu e mballa CICR ayo sakira be gollido amin goto Samira Gire o yaran en joni na waygi ton fandaren no golleji din njarata ton en kettino yotere makko de sakira meden pirtanien e fulfulde
tonde hen yawaya toniya e tonde
Zainabu Ganami na woni seeda na heuta hakkilo mudum o debbo dilludo wuro mudum yiwli province lorumto daroke nandara koreji mudum kewdi fu na bare yeso mudum o debbo mu dubi chapande nay yottoken waygiya do ka yottudaki hakkilo fay seeda sabe torraji di yigada hakkunde tampiri maundi miijo kabbo ko e bernde mettunde gurdam dam fu mettanino Zainabu gollal fungal ummi fa wada so wana tinitare maunde handen o hebi ndaranede li doktorore de do fa kankudu o fuddi na heuta hakkilo makko seeda
kel radio nambon
wuli radio men matiki yimbe nangoni nokkulu wietende centre Lazare wawbe yewti dinde amen famin kewta de milarde min jogino len min gehi minentu e ndarani men do fa wodi mettu bernde e kulangal fu duytoke handen handen basi fola he golle mabbe ono wodi Allah wallitimbe fa hanne gollal mabbe
mena faati tuma supanga
ndaran gol hakkiloji bikku e adama wattama e le golleji doktorore anditirtende centre medical Lazare li secteur Guabo waygieto doktorore de do na heba balla waldere anditirtende CICR no watta fa heba ndarana yimbe tampube sanne ko yahadata e torraji gonudi li leedi meden handen hande doktor anditirtede kudugu komba sede kan wonno horejo doktorore den en kittino
depuis 2020
gillama hitande dub uynaaji didi e nogay wadi fa hannen iktay ngadaaji dum wonno wondube titallaaji ko yaata e hadilloji mubben wodi nabe ngara do en mimse gonude don en wodi fa handen sabe rafunde nagu en delle haaju on en beedi kam du heewude sey ser kan wonduno e mura duuji kambe wonno warube njiime famen ngatta le golleji ame wodi yimbe na ngara famen ciawra dum ben delle namen mballita be men adina goto gondudo andal ko yaata fa handen hadilloji bikko adama en fatawe na hayba yimbe be en ko buri du wonbe li hajeede
ele hitande 2024 wo yimbe gadobe ujinaje chapande nayo edido e kemenjoy won limabe tawdabe torraji ko yahadata e hakkiloji mubbe hebube ndaranede madum do hitirede nokkuje do tobe bay hebude cellal fa woda dum don fu wodo balla CICR waldere de do kam ka soni e biile mudum cellal hajjilu bingel adama wo hunde ko hani wattanede hilgo mango sanne hono no cellal terde ni Claudine Amani Mana wo docteur kawjido cellal hakilloji bikko adama en le waldere anditirtede CICR.
Il est vraiment important de
nahani sanne yimbe yibe torraji be keba ndaranede sabo fo be keba be njaare yeso e hoore mudum wo hunde ko latani be kabuko soni jom wawata yarude golleji mudum di yeso hono no wowruno fu pame ke dum latoto kabuko mawdo hokko wuro ngon wodi hokko suudu baba fu na wodi golleji do tindinoje ngatte wodi fo yimbe be kokke kibaruji e do torraji bawdi hewtude tergal mubboyi soni sadjaji kewi e do cellal mubboyi sanne
e de la crise
fa ko projet o do wari li hiwaygiato ndaran gol hakilloji bikko e adama en li hiwaygiato wana ko wattanano hilingo fay seeda docteur Kudugu Kombasere doctorojo tawado e le doctorore anditirtende centre medical Lazare wi ayna ke gollal gal do gal waldere anditirtende CICR wadinde wo hunde warnde walliti ko heewi sanne
si tous les
sinini haddu ONG yidi en fu gundi li ndewugo ngu en na mbawno kam en du yaabude to CICR yaabi do en ko yahanta fa handen e cellal yaran yeso e tawtinu wuhdiri sabu ko yimbe kaaja ama wana ko heetan wodi e mballa CICR na men baawta fa handen wallitinde yimbe sabu waray wiide salla sinini nyawbe ngaray waray wiide salla nyawbe ngala delle nyawbe en na ngoti ama men gala baawde e do mballa CICR na men baawta fa handen sawrude
projet o do do wana ndarangol hakkilo ji bikko e adama en tan nyawbe warobe tom ben nakeba yobanede no watta fa keba ngiida docteur en examen ji mubbo en ndarane dum wonno fa hinye ndare dum dañi boy wodi e tiafaaje mubbo dum don fu CICR ndaranta dum ma su jomum soodi gere goddo na wayi hokkitede ciede mudum fu baka hakkiloji bikko e adama di waldere ndedo darani sanne sanne doctoroje kewde kam boydu kibbi balla CICR ko yahdata e gineji gollitirde sanne no watta fa heba be ballita bikko adama tawa ko elitor
altine fu studio ya fa haltana du hala firta bandu do don jonin sakirabe en kaltana hala e tuju ko habbodi e championnat national hakunde junior en wodi fa handen espoir pidiki du mo be kebi fijugol je ire wittinde le bobo julasso yo as sonabi wodi fa handen club archer d'or de wagadugu kambe nono pididi ko bawden jogitaade le yewtere de bukari wetraw go kulido amin koto wadani en do pidiki on don yo as sonabi arinon no wata fa ben label du en kettino yewtere makko de sakira meden pirtanien e fulfulde
final championnat national basketball li ngalluru mede wadugo do to worbe hoyay fay seeda hakunde AS Sonabi e tawti Archer d'or wadugo do de le wakati do no final regional tawado li wadugo do equipe goto fu wadi arangal gootal ka e galdo ka AS Sonabi kam ari de le du don be ngadaina biji chapande jeegom e didi do biji chapande joyi e goo de le lido en capitaine AS Sonabi Romeo Sangare wi ayna ke golle nawdo mo be gondi gilla ma e pudde de wadi debbe kebi be ari lido e
men golli fanaawi ko buri fu ikintinobe amen benen na gonnono do en na ballita men na men jetta be du wodi na men jetta saraabe amen wo kamben kokki men laawol famen gara men pida wodum en wadi de men kebi arude delle men cakki ke fa heewi ikintinobe amen be en kamben du na kollita non wo sakkoto benen gadi fa heba tawe men ari
wana golle sembe o do fu kamono ko hialti lido delle o do fu watti baka mudum fa ay Sonabi heba ara elido en soni e biile Aboubakar Sara entraîneur équipe odo
techniquement c'est le jeu
e bawde denen woko ofu fidanto hore mumen wadi demen ari wodi fa handen na be kawlite de na be ciakko e ciagal don den na wodi fa handen mballa wonuka hakkunde suka benen e sakkadaade na hani ko hollite du sallah wobe putuno be ari men wodi men ari be e galden sinona tawe ciede ko wadi wodi wo minen wonno
aro
baka darge odo mo ayso sona bi hebi federation burkinabe basketball kambe du ngetti bedo sanne ko tawa ari ele championnat odo soni bi le secrétaire général federation basketball burkina faso dono kevin sanu arundurel gel do holliti sanne ke fidugol basket league burkina faso na yahare yeso sanne
gonga fu wo hunde welnde senini ayi ino pidikiji din en jarata ni no yaata fa hannen ko habbunduri e bawde denen e tawti fa hannen no ekintinobbe nen kamben du kullitirta afama salla fidobbe nen am bawti kambe du hullude feddere burkina ben ko habbunduri e basket nangoni kamben du na ciglono no fatawe ekipial hebaama tawe no wawi notanade leedi ndi en senini pidikiji balebe ngal
mourad handen federation burkinabe basketball o wo fottude ele pidki feede feedeji ngadeteedi le gende balebe do en be miccini ke gillama hitande 2013 wonno ko leedi burkina faso wayruno fidude coupe d'afrique basketball ndele do en secrétaire général technique kevin sanu hollitaina ke joninka e darde de leedi burkina faso no wodi e do lawol lobbol natude ele pidki coupe d'afrique basketball o
oui la ayo federe nde en na woni do lawol lobbol sabu o do manda mabbe arandejo be ngoni wodi o rewatano do ummitingol na men golla fa heba tawe sukabe nen kibi kamen do mbawti fa wodi e dido bo on en men jaran fa handen do pidikiji ko itana balebe na men gondi e gonga don en haduno ko fu baabe fa handen hebude yaltude don en wo yimbe wondube andal binnugal ko yaata fa handen do championnaji di
arube e lido en yo waga dugu basketball club do to rewbe ton wodi do to worbe ton academy basketball club li bobu julasoto AS Douane rewbe mubbo e kambo do ari federation o mourade mudum yo jokkinde li ko warata championnat do to mawbe ben du wonno senior embe
sagirabe do darneten yewtere meden handen altine o do so alle jabi jango kasin fa keben yewtere wonde jango en jahatana le de dugu fa kalwen hala gorko biete do Drissa Kone gorko do yo neddo ngado masinaji ndemri fadde den on sagirabe en baynundirana do jimol sakike meden lobbo dikko o yimantano en do du en gana gotuma gonga du sabu mon fu e ngurnda mudum mon fu e sa mudum non alle du wadi narundu mon fu yetta ko jogi de fama ki alle yigitay fay goto ayi wodi sakirabe jango fa kawren do gasin fofo modon